si jota mani.
Bisilamo don e yotere acti covid hono kala alal bari alkamsare yu kabaru lamdi kedatobe di jaboto dunke en nyawuji Tamasu neɗɗo fesama yoni ko kinoɗa seraji irontirdi hono ɓondugol masque ma dunno tutingol
wona noon ɗum wordi so a pikkike aɗa hani jukkude wattude masque o teddina dabileji kollitaɗi hono ni woɗɗitade yimɓe saabi pikka gongol kañum tan wawa remde neɗɗo yiwde ñawu.
Bonjour docteur, une personne qui
tama neddo mo nyaw esuma woni mudum haani waddi fesagol covid ngol
wo nyanduuji mbawdi imminde estuma ned kuri fu yolbere ko hada jaati wana non do wodani pikiro fayso estuma woni ma ala waawi pikade pikir ke baado fu tay tiddala fu wala he.
Allo docteur, in
tama debbo Hamilu nawawi rabude biyum nyaw coronavirus.
La transmission ta fala nyalo mo hande o wiide debbo kamindo ana wawi waytide nyaw covid o suka mudum. E majjum debbo kamindo ana wawi remude suka mudum tawi nyaw covid 19 o wala e mudum.
Est-ce que une personne déjà
tamane do pesado le ko jabbi hani sato fuf waddi yata ngul lolidugul PCR.
Pikkagol wawa rendema yiwde geƴi ñaw o fuu nga omo wawi hadde geƴi ñaw o nawɗo muɗum heɓudema so on pikkike oɗon mbawi jaati heɓude geƴi ñaw o tawa woye mo o matata ɗum nga oɗon mbawi woytideɗo neɗɗo goɗɗo ɗum saabi wajibi ƴewtade fay e yimɓe pikkiɓeɓe so tawi geƴi ñaw o wala e maɓɓe miɗen kani taƴorde wiide ñaw o wala e maɓɓe.
Ɗo ene timmata yewtere meɗen dow coronavirus hande on jarama heɗade on jii caggal juuni. Si jota mani.